Ekusendifikile hema nikathelekile solo benimanzi ndanixhoma elayinini ngabi nekwababa soze tundivinca umxhaka kum ungabatshana enakekho ozonela njani uzibiza umlenzo okanye ucinga uluthando lesin akhawuphinde uqamba igama tivisithi ta wena uzibiza ngosana pofuni weki nonke kule litha niyafana ayisuka sikwapa wena uyimbangambanga uzibiza ngetori kodwa udeserve ilevo ndimoseqaleni apha kum wena ungemva weyamu flow jum okwekaka nikasebhu apha elitha ndiyabagabha pilo imengxi kuDJ akaziva DJ ayikaka apha elitha uyasinya gqibe ngepiano ayisuka uyasika zinye ziphathwa ziyeka okwetshere ngenazinza noba uzuphendula kodwa idis uzayiva bifu uyayithanda kodwa akakwazi uyitya phantse wayihora qha akasoyikisa mrep uswelekile khanisile nibhekile funa ukhaqe trip ubunemali khandlone senguphakamile kanino ubabile vele ngicima isibane senza ibhadi not umgidi CBS asithathu babekhala ngaso base umntu uyaboniswa kodwa akanayo ivision I'm just looking around man. Kipas no 7 umjitu kanyelwe ifashion kanu chazulo nubai beko lendu weki funu nchacha for i feature praso zulbone yami mala uzo iva stoshi meti yako tebatina siyo yikia diyo kulutando avandwana bagu juda smoke weed cause a pretty new ya teta dhala ngama kama mna kupiti anipali palelwa ingono cause in tizi yuzo kecha yeah. Yeah man, yeah, just checking around man, yeah. Anyway, it's a problem. So the music game loud. Makona bangazithanda, makona bazithanda.